know that he did it. Zigiri fee, zigiri bee, zigiri feki. Sina mwana wana wote na ono feki. Kila nkichana ni mazishu dada deki. Dada zenu geto kwangwa piga deki. Sina mazoe na watoto na za chenji. Nikizipata vio vingi biri geti. Genge wanangu wote sasa na za ela. Jua kari jasho jingi no umbrella. Bada ya kazi na kiwasha geto na masela. Kinachofata fakiza biga dealer. Hey, cheki na kibzana msoto, nyingi changamoto. Wanani penda watoto na pelekeye moto. Staki boko boko, marapa wenu wabogo tabia za kichoko. Warapu foko foko, hawana tami chongo. Wakikapo rojo nyingi waze takidogo. Na wapeleka mputa, leo watajuta. Nachofanya wafanya na waza kunikuta. Na washikisho kuta, mpaka watajuta. Nikianza kuchana waga siwe kinukta. Kwanza, Mindo King, Maz King. Na votema zicheche wana wa ping, napata ushindi kwa mapimbi. Na kijifanya mnakaza na nzishariki. Na sishiriki na watialiki. Aje kwa kiri akishafika bia shujua ni mazishi. Gang gang wanangu wote gang gang. Billboard wana waza top 10. Check chance, I miss chance chance. Wanangu wote wana waza chance chance. Checki wanavukata stimu wana nifanya ni cheke. Hii vesi mechola bada ya kura mpepe. Marastamani kinona wana waza garege. Usaha kwenu kwetu shabiki na bidu cheze. Plata all promo live or die. Hii game bado sana na I die. Ukiona mazi ni location ni Dubai. Ujue sponsor tali kakata divide fucking.
Liki uje loga nenda kaloge ufute gundu. Futa woga tembeza nyembe kamata mundu. Kula mizoga luka senyenge ulenge tundu. Wakikuoda basi mezani litengwe fungu. Shit. Stop talking again, I'm on a guard on me. Now you mix cocktail, you gonna feel homie. Line easy on sale, ni pendiri homie. Hatu chule pencil, ni maka penny homie. Hatu ish kishikaji kwenye mafao. Hatu complete vipaji kisalo zao. Hatuko fiti kiulaji na sio makao. Kibishi tunaishi kwa maji wenywayo wao. Kama ni dua naomba gasana na sali kila nikipata. Ona. Kila hatua ni dua nikitua ninja na tianga chata. Wakizingua ndo tunafumua na chaneli tunazikata. Wajishijua ndo tunapumua mahali hewa imekata. Ukinipata pata gonga makopa tushata shata. Pesa tucheje tukaka rata. Kaka kaki rasta. Dada kaki pasta. Tubu mazambi tupaye kwa jatu kakai kiafsa. Listen. Na uzitema zini cheche sosi weke mkono. Stoli za vilinge zibela ukaziba mdomo. Ukisubutu tu usemiliki yupo nomo. Utazimiwa mpepe na wana wanuni promo. Osa, we green hard so far, sitting yeah. Riko toka. Wana support link ya diliki ni own chopa. Yo, AK-47 na vikoki kwenye bilwe. Hells wana wish tufenja na tusile. Tuko noma bish toka mbili tatu zile. Wanajua mazishi sa kwa nini wasizike.
Kia, nikiweka kwenye bacho na marapa fake verses zao na chorea kwa mkono wa kushoto. Girls stay, nakimbiza na msoto. Ukiona mbwae mbwae ujue nisha washa moto. Ukiona Miss Kaa iyo ngoma ya watoto. Ukiona mina pari mvinyo mwingi kwenye bocho. Ukiona sina bar niko studio na take photo. Gang gang, mina roll gang gang. Slay slay, sina bali slay queenie. Kwanza, mindo habari ya mjini. Kwa hii biti na uchungu kameza mimi.
Gang 1786 na nangu we keep rolling. Respect is shit ya tuna time na vigori. Sindoto nyevu na lala una mote shori. Na shori muza kisamvu mitaro ya sinza moli. I need a piece to less than peace in Elisla. Fuck it up so kila shit I'm telling Jesus. Unapenda uche lafu joy be ya diapers. Unapenda zike lafu hate a nigga work that. Unataka dingi I feel this nigga what the fuck. Otutumbiyo toshe nyosha lisa that. Louis V Gucci Gucci be opi gie mswaki. Ulikuwa gesa now you change into butterfly. You love your flower he's a troop is not cool lay you down. Ndolivu funzo kungena kubo chui babu gam. Tulecha makuzi fitia CV wana wada. Nick Mula Cash Mula.
Rap is a gun and not a destination. I had to pull my own work, verification. Boring everywhere, every day with a different vision. City to city, talk on time, mission on a mission. Run to another side, man, my G's, we ride. Meme, ume, pigwa, short, another level, we fly. Bongo Kubo out of the air, to the sky. Get rich or die trying, tagging till you got. Yeah, na hit it vibe, na butoka. Ni huku in your planet. Since day one, this shit, yeah, I'm running. I came from another, Eros, false to fanani. No that's I'm still chasing. 0 to 100, unangu wa faida. Nipu nao dogo bega, tunapasi analyze. Now my deal, mama ni shaker. We all wanna gang high. Big and bigger scale, man done. Make no money, that's real, my nigga.
This is how we do. This is how we do. This is how we do. This is how we do.
1, 2, 1, 2.
We taking over like I never seen before. Bushe con cypher.
Kama kamia kama bana.